sumta kusev na lave mojin toy official name. Piti ebila woga, your license ni bet. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit wishina mi. Kifungu kutole kopi usizu bae kwa get. Vitungu tutwa nengozi uchi ujonyeshe. Si Valentine's ni kweke akas pale kwa TV. That's my walewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lamina reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo wiko na guarantee. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi.
Takupenda sahi.
Kipigana na dunia, I'll be fighting by your side. I'll carry your name, my love is strong enough. Now meaning with your weaknesses, open up. I'm on your team, not against you. I'll cook your favorite meal, ukule ulambe sahani. Yakimwagika tapanguza usijali. Lazima nkuzalie watu wenu wanijue. Hiyo neza guarantee. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo wiko na guarantee. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Nitakupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla witwe na maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Nitakupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi.
Spendi your favorite artist but nakupenda nda compromise. Club date ya smocha umind vile baga sifiki price. Kona movie kwa lapini intimate, atuwezi shikana kwa theater. Ni kuandalia candlelit dinner, tokens kidogo vile mita inateta. Kuna tisho flani ni mebuy buggy, stone vile itakuva. Ati games gani hapa labda kadi. I'll never play with your heart. Twende house hunting, tupange nyumba bila intention za kuka. Neza kopa gari, twende nao na nyuki. But hiyo ni trip ya nja. Ugumu wa mkate ushia kwa chai. Twende kibanda. Yetu simu iko kwa moto. Chaji nenda ikipanda. Broti maguta maguta. You're my fatal kiwanja. Ukipotea nda kutafuta. I'm one half, you're the other.